Og eller, men, så, en, og, but, så. Og.
And.
Jeg vil ha et brød og en flaske vann.
I'd like to have some bread and a bottle of water.
Eller.
Or.
Kaffe eller te.
Coffee or tea.
Men.
But.
Jeg vil gå med deg, men jeg kan ikke.
I want to go with you, but I can't.
Så.
So.
Jeg var sulten, så jeg gikk for å spise noe.
I was hungry, so I went out to eat something.
Fordi.
Because.
Jeg kan ikke komme fordi jeg syk.
I can't come because I'm sick.
Også.
Also.
Du bør også besøke domkirken.
You should also visit the cathedral.
At.
That.
Vet du at jeg liker deg?
Do you know that I like you?
Hvis.
If.
Hvis det regner, skal vi gå på kino.
If it rains, we'll go to the cinema.
En.
Than.
Jeg klokere enn deg.
I'm smarter than you.
Bare.
Only.
Jeg bare 5 minutter.
I've got only 5 minutes.
Lite.
Little.
Vi for lite tid.
We have too little time.
Litt.
A little.
Jeg litt skuffet.
I'm a little disappointed.
Mange.
Many.
Foreldrene mine tok mange bilder.
My parents took many pictures.
Noen.
Some.
Jeg møtte noen venner.
I met some friends.
Mer.
More.
Neste år vil jeg se mer.
Next year I want to see more.
Mindre.
Less.
Galleriet var mindre interessant enn konserten.
The gallery was less interesting than the concert.
Veldig.
Very.
Jeg var veldig nervøs.
I was very nervous.
Med.
With.
Han gikk på kino med kjæresten sin.
He went to the cinema with his girlfriend.
Som.
As.
Jeg jobber som turistguide.
I work as a tour guide.
Kanskje.
Maybe.
Kanskje jeg tok feil.
Maybe I was wrong.